wasiwe, wasiwe, he wasiwe. Konumbunde yugoba binshe, umba wasiwe. Ibibera aniwawe, wasiwe. Ukobuche yukogije, birusha hokuba bibi. Iwo ushaje, wasiwe, changwa se. Abagutuye nibo bashaje morani baza ahugeze hose barabogoza girene amakuba yarugarije abantu urashaje
wasewe ukire mawari mwiza ariko narubu urahuza gurika Urahangayitse Ntituzaho tuganisha Ahazaza hawe Nahimana Wasewe Ukirema wari mwiza Ariko ndorubu Urahuzagurika Turahangayitse Ntituzaho tuganisha Ahazaza we Nahimana
Inzara Indwara Zibyorezo Ibyiki gihe ko bikabije Isi irajya he Ubutayu bugeze hose Tugane he Ubutaka nabwo ntibukitwerera None tugane he Arabitwa ko bakomeye barugarijwe araboro heje mugenzi bose ni kimwe iby'ubukungu ku isi yose ibikizewe dore n'ibihugu by'ibihangange biratinye
wasewe ukirema wari mwiza Ariko ndorubu Urahuza gurika Turahangayitse Nituza utuganisha Ahazaza we Nahimana Wasewe Ukirema wari mwiza Ariko ndorubu Urahuza gurika Turahangayitse Nituza utuganisha Ahazaza we Nahimana
Mara wasiwe urarambiwe Icyakora nabagutuye ngo barakurambiwe Na mubyeyi wakwihanganira kubona Umwana we bamuca umutwe bitwaje ibitambo Amaraso y'abano none ubu Numutobe kuri bamwe Dora mateka Juko mbona Aribirenze Wasiwe Nyuma ibi Uzazanichi Fitugoba
Wasiwe Ujire mawari mwiza Ariko Ndorubu Urahuza gurika Turahangayitse Nituza utuganisha Ahazaza we Nahimana Wasewe Ukirema wari mwiza Ariko ndorubu Urahuzagurika Turahangayitse Nituza utuganisha Ahazaza we Nahimana wewe ukirema wari mwiza ariko dorubu urahuza kurika turahangayitse nituzautuganisha ahazazawe na imana turahangayitse nituzautuganisha ahazazawe.